Sijui na date na ex wa nani lakini nampenda. Sijui na date na ex wa nani lakini ndo my everything. Now my heart is a bit no delay, oh dilse. Sijui na date na date lakini nampenda.
Alinitokea kama mvua ya ghafla, kicheko chake ni dawa, macho yake ni mawa. Nikauliza rafiki huyu demi wa nani, wakasema bro usijichome hule kwa nadani. Lakini mwona chagua bila kili, niko ndani deep, siwezi jitoa na hii sinampenda. Hata kama historia ni crazy, mi na yeye ni moto na mafuta full blaze.
Even if she get story, my guy know the judge, now the feeling the real, no be just a crush. Even if she get story, my guy know the judge, now the feeling the real, no be just a crush. Sijui na date na ex wa nani, lakini nampenda. Sijui na date na ex wa nani, lakini ndo my everything. Now my heart is dead, but no delay, oh, dilse. Sijui na date na date, lakini nampenda. Sijui na date na ex wa nani, lakini nampenda. Sijui na date na ex wa nani, lakini ndo my everything. Now my heart is dead, but no delay, oh, dilse. Sijui na date na date, lakini nampenda.
She tell me, baby, forget the past, now you I choose. Lakini my boy wana niambia, bruh, uta lose. Mapenzi hayana breaks, nimepiga full gas. Siangali nyuma, kwa roho yangu ni pass. No be sabi mumu, I just they follow my soul. She carry me go where I never go before.
Dilse turitu, from my heart it's only you.
Nikikushika mkono, dunia usimama tu.
Dilse turitu, from my heart it's only you.
Nikikushika mkono, dunia usimama tu.
Sijui na date na ex wa nani lakini nampenda. Sijui na date na ex wa nani lakini ndo my everything. Now my heart is dead, but no delay, oh, dilse. Sijui na date na date lakini nampenda. Now my everything.
Don't judge the heart, love finds its own way. Hakuma legacy, powered by truth. Don't pass through K generation.
Tell me baby forget the past, now you I choose. Lakini my boy wananiambia, bruh, uta lose. Mapenzi hayana breaks, nimepiga full gas. Siangali nyuma, kwa roho yangu ni pass. No visea bimumu, I just they follow my soul. She carry me go where I never go before.
This I do it too,
from my heart it's only you.
Nikikushika mkono, dunia usimama tu. This I do it too, from my heart it's only you.
Nikikushika mkono, dunia usimama tu.
Sijui na date na ex wa nani lakini nampenda. Sijui na date na ex wa nani lakini ndo my everything. Now my heart is dead, but no delay, oh, dilse. Sijui na date na date lakini nampenda. Nampenda, ndo my everything.
Don't judge the heart, love finds its own way. Hakuma legacy, power by truth, not past. 2K generation. 2K generation.